la inu Yesu. Amulungu kumwamba uzibu dali sana mutendele. Noti chuma china chobwela tebe na madandaulo. Amulungu kumwamba uzibu dali sana mutendele. Noti chuma china chobwela tebe na madandaulo. Neuna ngana nizaindirio kwanja kwanu hatate. Nizaindirio dali solanu atate, nizaindira Yesu, dali solanu atate, nizaindira taimu yanga ikwane. Sinza choka mujira yai, sinza choka pamaso panu. Nikwiririra Yesu, nikwiririra sabwino ziri kwa inu, sabwino ziri kwa inu. Nisakira te inu Yesu, nikwirira, nikwirira, nikwirira. Dali sola bwino, nilichoka kwa inu Yesu. Nikwirira, nikwirira, nikwirira. Dali sola bwino, nilichoka kwa inu Yesu. Amulungu kumwamba, uzibu dali sana mutendele. Chuma china chobwela tebe na madandaulo. Amulungu kumwamba ndozibu dali sana mutendele. Nati chuma china chobwela tebe na madandaulo. Nizaindira kwanja kwanu hatate, nizaindira dali solanu atate, nizaindira Yesu, dali solanu atate, nizaindira taimu yanga ikwane. Nakana upaya muntu kubela muntu, nakana ini chebe siza chita mwezi siza kanta. Nindirira kwanja kwanu a Yesu. Nindirira, nindirira taimu yanga ikwane. Nindirira, 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 nindirira taimu yanga ikwane. Nikuti kamba Yesu, kamba vumiliza Yesu, vumela. Amulungu kumwamba uzibu dali sana mutendele. Chuma china chobwela tebe na madandaulo. Amulungu kumwamba ndozibu dali sana mutendele. Nati chuma china chobwela tebe na madandaulo. Nizaindirira kwanja kwanu atate, nizaindirira dali solanu atate.